Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ko te kaupapa o te kōrerorero i tēnei rā, ko te mātakitaki pauaka whakaata. Watching TV.
Kei te mātakitaki koe i te aha.
Karekau. Kei te mātakitaki kē au i taku waia, kei te pirangi mātaki koe i te aha.
I taku hōtaka ka tīmata ākua nei. E pai ana taku whakawhiti i te hongere.
Ai, ka orehe aha ki au. Anei te raumamao, kei ākua te mana.
Tēnā koe. E ware ana oku whakaaro ki tēnei hōtaka. Ao te pō, pō te ao.
Pērā rawa te pai.
Ehara, me mātakitaki koe.
Ai, ā tōna wāpea. Engari, me hoki au ki te tīmatanga rāno.
Hoi hoi, kua tīmata.
Kā pai, kā pai. Engari, whakahekea te kaha oro. E aku nui aku rahi, tahuri mai rā ki te ipāho o Everyday Māori. Nau mai, hoki mai. Ko Hemi Kelly tēnei.
Ko Āpero Woodfine tēnei, and you've just listened to today's kōrerorero between two people about te mātakitaki pauaka whakaata.
Watching TV.
Watching TV, ne?
Let's look at the dialogue and break it down bit by bit.
Ka pai. Kei te mātakitaki koe i te aha.
What are you watching?
Mm.
Mātakitaki, watch. Kei te mātakitaki koe, you're watching. But it's a question, what are you watching, which is at the end in te reo, kei te mātakitaki koe i te aha.
Mm, ka pai.
Karekau.
Nothing.
Nara.
Nara. Not watching.
Kei te mātakitaki kē au i taku waia.
I'm just watching my phone.
Mm. Mm? And that kē, how are we going to add that kē in English?
Actually? I'm actually watching my phone.
Yeah, yeah. Pai tēnā. It could be an actually or an instead. Kei te pirangi mātaki koe i te aha.
What would you like to watch?
Ka pai, yeah. Ka pai. Now, this sentence, we've put the verb and the object together. What is the other way you would phrase this sentence?
Could you say, kei te pirangi koe ki te mātakitaki i te aha?
Kei te pirangi koe ki te mātakitaki i te aha. And then this way, where we put the tūmahi and the aronga together.
Mm. Kei te pirangi mātakitaki koe i te aha.
Ka pai, ka pai.
I really like this. I hear it quite a lot. Are there any ture around what we can and can't do this with? So I hear it a lot with things like whakatū whare, like house building.
Hokokai.
Hokokai. Mm.
Tunukai. Let's kōrero about this in the next section.
Karawe. Ko tāku, i taku hōtaka ka tīmata ākua nei.
Oh, so you're saying, my program that starts soon.
Mm.
So this is the answer to the question, kei te pirangi mātaki koe i te aha, i taku hōtaka, my program.
Mm. Ka tīmata ākua nei.
That's going to start shortly.
Mm. I don't know if other learners out there have stumbled over this in the same way that I have, but when I was translating Re Ringa Pākehā into Te Reo Māori, I was always struggling with the word that.
Mm.
I would like to watch the TV show that is starting soon.
Mm.
In this Re Ringa, we kind of don't have that. We kind of just emit it most of the time. I taku hōtaka ka tīmata ākua nei. My TV show starting soon.
Koia.
So we just don't have that.
Same with it, where it appears in English. It's not there in Māori most of the time. Yeah, aye, good observation.
E pai ana taku whakawhiti I te hongere.
E pai ana, is it okay? E pai ana taku whakawhiti I te hongere. Is it okay if I change the channel?
Te hongere being the channel.
Aye, so we've got some kaupapa specific words. Kupu whaiti e hangai ana ki te mātakitaki pauaka whakata. We've got watch.
Mātakitaki.
Program.
Hōtaka.
Program or show, hōtaka. And channel.
Hongere.
All right, kapai. Whakawhiti, to change.
To change. So he pātai tēnei, ne? E pai ana taku whakawhiti I te hongere.
All right, he pātai. He pātai tēnei. A good way to ask, can I? In English, you might say, may I, can I, can I change the channel? And in here, it's like, is it okay if I change the channel? E pai ana is a good one to go to if you're struggling to find the right words for that can I. Can I go to the toilet? Can I say this? Can I do this? E pai ana is a good one to use. E pai ana taku kōrero pēnei. E pai ana taku haere ki te whare iti.
Kia ora.
And that steers us away from tire, which might not be correct.
I wasn't going to bring it up, ehoa, but...
Ko tāku, ai, ka ore he aha ki au.
Are you saying, yes, I don't mind?
Exactly. Ko ia.
Ka ore he aha ki au.
This phrase on its own, remember, it's a good one. It's one you use often, like...
Every day, even.
Every day Māori. It doesn't bother me.
Okay.
Ka ore he aha ki au.
Ka pai. Ka ore he aha ki au.
He aha hei kai I tēnei pō.
Ah, ka ore he aha ki au.
Me haere tātou ki whea mo te krihimete.
Ah, ka ore he aha ki au.
Hai. Ka ore he aha ki au. Anei te raumamao.
Here is the remote. Another kaupapa specific kupu here. Raumamao.
Raumamao.
Do we use this in any other context?
Ooh. Te rāpea, but raumamao, definitely for the TV remote. Not sure about other types of remotes.
Okay.
And we want to note here, it's rau instead of rau. Rau. Raumamao.
Raumamao.
Kei a koe te mana.
Ooh, kia ora. Yeah, up to you. Here's the remote. You can do what you like.
Right, you've got the power.
You've got the
literally.
Power.
Literally. Kei a koe te mana. The power is all yours.
Tēnā koe. E ware ana oku whakaaro ki tēnei hōtaka. Ao te pō, pō te ao.
Warea. E ware ana oku whakaaro. So your thoughts, your mind is kind of obsessed or fixated. It's always on. This program.
Like a bit obsessed.
Yeah, fixated, always thinking about it.
Okay.
This is the word we're going to use if we want to say that.
E
ware ana oku whakaaro ki tēnei hōtaka. So we're going to use ki with this verb warea. Ao te pō, pō te ao, day and night, literally. So I ngā wā katoa. All the time. Let's come back to warea in the next section.
Ka pai.
Ko tāku, he pērā rawa te pai.
Is it that good?
Kā pai.
He pērā rawa te pai?
Kei te rongo koe nei, te tangi o te reo. You can hear it in the intonation. He pērā rawa te pai.
Ko tāku, ehara, me mātakitaki koe.
Ehara. Again, I can hear it in the sound of your voice, the intonation. You bet. Absolutely. Ehara.
Even though it literally means no.
Aye. And if you listen to last week's episode, we had kaore he painga. So the direct definition is completely different to the true meaning. So here, ehara, the direct translation, no way, is not the meaning here. When you're asked a question and if someone responds, or if you ask someone a question and respond with ehara, they're actually saying yes. You bet.
Yeah.
It's quite a strong way to say yes. So, he pērā rawa te pai. Ai, you could say ai, but if you're saying ehara, it's like, yeah, absolutely.
Me mātakitaki koe.
You've got to watch it.
Mm, yep.
I atona wapea.
Yep. Maybe sometime.
Engari, me hoki au ki te tīmatanga rāno.
But I should start from the beginning, right? Hoki au ki te tīmatanga rāno. Go right back to the start.
Yeah, that's that rāno. It's that like rāno. Right back to the start.
Okay, yeah. Ki te tīmatanga rāno.
All the way back to the start.
Mm.
Which is the case, isn't it? I don't want to jump into a series and, you know, season three.
Carl. Hoi hoi, kua tīmata.
Be quiet. Shush. Shut up. Hush. Shut up. It started. Hoi hoi. Hoi hoi. Ko tāku kōrero. Ka pai, ka pai. Yeah.
All right. Okay.
Engari, whakahekea te kahaoro.
Whakahekea te kahaoro. But turn the volume down.
Ka pai, ka pai.
Whakahekea.
Whakahekea.
That's the request, the imperative.
Mm-hmm.
I've understood this because heke, like kaheke te ua, the rain comes down. Whakahekea is like an instruction, bring something down.
Te kaha oro?
Kaha oro. Kaha oro.
Oro is sound.
Mm.
Kaha oro is volume. To differentiate these two kupu from each other, in te reo, sound and volume, the word kaha oro has been created.
Mm, ka pai.
To say volume. So, you know, he pai tēnei kōrero, because think about how often you say turn the volume down or turn the volume up.
Mm.
So here we've got the tohu tohu, turn the volume down. Whakahekea te kaha oro. What would turn the volume up be? What's the opposite of heke?
Piki?
Piki, yeah.
Whakapikia, whakapikingia. I don't know what the fiore correct is.
Whakapikia.
Mm.
Go for the short one.
Whakapikia te kaha oro.
Whakapikia te kaha oro. Koia, koia. Ka raue. Now that we have a better understanding of the reo, the kupu, the kianga in this kōrero rero, let's hear it again.
Kei te mā takitaki koe I te aha.
Karekau, kei te mātakitaki kē au I taku waia. Kei te pīrangi mātaki koe I te aha.
I taku hōtaka ka tīmata ākua nei. E pai ana taku whakawhiti I te hongere.
Ai, ka ore he aha ki au. Anei te raumamao, kei ākoe te mana.
Tēnā koe. E ware ana ōku whakaaro ki tēnei hōtaka. Ao te pō te ao.
He pērā rawa te pai.
Ehara, me mā takitaki koe.
Ai, ā tōna wāpea. Engari, me hoki au ki te tīmatanga rāno.
Hoi hoi, kua tīmata.
Kā pai, kā pai. Engari, whakahekea te kaha oro. Hei whakakapi ake, kā rere etahi pātai I Wainganui a māua ko āpera. Whakarongo mai, whai mai, whakautu mai hoki. Tuatahi, we've got a lot of kaupapa specific kupu. Let's just go through all of them. Watch.
Mā takitaki, different to see or look,
yeah.
Right?
Yeah, we're viewing.
We're viewing. Mm,
okay. We're observing. And I think that's why we use e instead of ki, because if you're looking, kei te titiro ki. But if you're seeing something, you're viewing it, you're observing it, kei te mātakitaki e.
It's like that information's coming to you. Mm. Almost.
It's already kind of there. This is what's happening in my mind. You know? And I'm trying to articulate it. Make sense of it all. TV.
Pauaka whakaata.
Mm, the showbox.
The showbox.
Show.
Hōtaka.
Channel.
Hongere.
Remote.
Raumamao.
Ka pai, ka pai. Kianga, turn down the volume. Turn it down.
Whakahekea te kaha oro.
Turn it up.
Whakapikia te kaha oro.
Ka pai, ka rau e hoa. Tino pai.
He patai taku e hoa. We've got two kupu here, which look like they both might refer to show. We've got hōtaka and whakaata. Kia te rere ki e tanga.
Hōtaka is a program.
Okay.
A program. So it can even be a learning program. Hōtaka ako, like a course.
Okay.
But it's also our programs on TV that we watch. Whereas whakaata, when we talk about pōaka whakaata, it's a presentation. It's a show, a live show going on inside this pōaka we watch.
Okay.
Kind of like whakaatu, similar meaning, whakaata, whakaatu. So when you go to a show that's live at the theatre, we'd call that a whakaaturanga rather than a hōtaka. E hara I te hōtaka, he whakaaturanga ke.
Kia ora.
Grouping the kupumahi and the aronga, the verb and the object. Let's look at a few examples. Let's look at like the two different structures. So the longer structure, where the separate, the kupumahi and the object. Anei te rerenga. Mum's cooking the food.
Kei te tunu a mama I te kai.
Ai, kei te tunu a mama I te kai. Let's bring the kupumahi and the aronga together. Mum's cooking food.
Kei te tunu kai a mama.
Ai, ka pai, ka pai. And in our kōrero rero, it was kei te mātakitaki ahau I te pauaka whakaata, or kei te mātakitaki pauaka whakaata ahau.
So coming back to my pātai, can we do this with all verbs? I know that might be a hard question. Are there any ones that it doesn't work with?
Yeah, it's not going to work all the time.
Okay.
It's not going to work all the time with all verbs. Intransitive verbs, right?
Intransitive, okay. What about kei te tuhi reta aho? That's fine? Okay.
It's not going to work with oma. It's not going to work with haere.
Okay.
You know, it's not going to work with some verbs.
Things that don't take an object, right?
So that's where we've got intransitive, transitive verbs.
I see. Transitive verbs transferring their mahi to an object.
Right.
So tuhi I te reta. You can't, can you oma I something? Not really, eh? No.
If we look at those two examples, the first two examples, we can see the difference in meaning. One's quite specific, so mum's cooking the food. Kei te tunua mama I te kai. Maybe we're preparing a meal, we've decided what the kai is, someone's gone out and bought it, and now mum's cooking the food. Kei te tunua mama I te kai. Whereas the other one's quite broad. He kōrero whānui. It's just like mum's cooking food. Kei te tunu kai a mama. It's not specific. And the same there with the TV, watching TV. Kei te mātakitaki ahau I te pauaka whakaata. I'm watching the TV, the object. Kei te mātakitaki pauaka whakaata ahau. I'm watching TV. General.
General. Could be broad. Anything. But you might be like watching something specific if you're... Kei te mātakitaki au I te pauaka whakaata.
Ai. So one's specific, one's more broad, more general. Sometimes we might say, we're speaking Māori. Kei te kōrero Māori tātou. Kei te kōrero Māori tātou. So sometimes it's the shortcut. Kei te kōrero tātou I te reo Māori. Both of those mean the same thing. But the first one's more colloquial. Yeah.
Ka pai.
So sometimes it is about being more specific, and here it's more of a general statement. Oh, what about this one? I'm looking after the kids.
Kei te whangai au I ngā tamariki?
Ai, ai. Kei te whangai au I ngā tamariki. Kei te tiaki au I ngā tamariki. So here the kids, for me, an important part of the picture. Like, I'm looking after the kids. Like, perhaps you know who the kids are. Whereas, kei te tiaki tamariki ahau. Kei te whangai tamariki ahau. It's kind of like, it's more about what I'm doing in general.
Rather than the object being the tamariki. Yeah, the tamariki might be known if you're saying, kei te whangai I ngā tamariki.
Aye.
Kei te whangai tamariki o, you might say that to someone who maybe doesn't know the kids.
Koia, someone gives me a call. Kei te aha koe. Kei te tiaki tamariki ahau. I'm babysitting.
I see.
Yeah. Kei te aha koe. Someone who knows me and knows my kids. If I had kids. Kei te tiaki au I ngā tamariki.
Okay, yeah.
I'm looking after the kids.
Yeah.
Yeah. I hope that that helps.
Mm.
Sometimes I feel like, God, I'm just rattling on and it makes sense up here in my mind, but I don't know how to articulate it sometimes.
Mm. Wow, that was a slightly difficult part as well.
No, it's probably, no, but then you go to others and they'll be able to explain it just like that. I hope that explains it, e huama.
Ka pai.
Hei whakakapi ake, before we finish up, let's just look at this verb waria. What does waria mean again?
So to be obsessed with, right? To be fixated on.
Yeah. So if I'm like obsessed with my phone, fixated on my phone, or preoccupied with my phone, kei te
waria
ahau
I
ki.
Ki, ah, sorry.
Ki taku waia. Kei te waria ahau ki taku waia.
Mm.
You're obsessed with her.
Kei te waria koe ki aia.
Kei te waria koe ki aia.
Mm.
And you might add in a ke. Kei te waria ke koe ki aia.
Mm.
You might add in your thoughts. Kei te waria ke o whakaro ki aia.
Ah, I see. Your thoughts are fixated on her.
Rather than you.
Mm, yeah. Mm, I see.
Kei te waria ke o whakaro ki tō waia.
Mm. Mm. Kei te waria koe ki tō mahi.
Ai, i etahi wā.
Mm.
Ka waria ke au ki aku mahi. Next minute, time's gone past, yeah. Hea te kupu I ngā wā katoa. Hea te ki waha.
Ao te pō, pō te ao.
Ao te pō, pō te ao. Kia kaha koutou e hoa mā ki te aku I te reo Māori. Ao te pō, pō te ao. Koe nā ngā kōrero mō tēnei wiki, a te rā wiki. He kōrero hou, hei ko nā mai.
Hei ko nā. Everyday Māori is supported by Te Mātāwai.
Kia ukai pō anō te reo.